markii la diiray dhamaadka bilo ramadaan waliba inta badan mashquul naqday ayaa foornooyinka laga sameeyo waryaabo mamacaanka ee la amo maalintii ciida dadka qaarshoodna ayaa maalmo ka hor isku sii sameeyeen si iyo saameyn ku yeelana mashquulka ku jira foornooyinka dadka ku shaqeeya sidoo foornooyinka iyo dhiniigiisu maalmo uga sen ah too iidan adaga maadaama yoon haraana waqti badan dalabyadana iidanka badayana martiqaadka maalintii ciidaneeyata xalwada biskudka doolashada iyo mamacaanka kale waxaana ku mid ah dadka ka shaqeysa foornooyinka sameeyowka mamacaanka ayaa sharaxayeen dalabyada unkooyow iyo siday u maarayaan shaqadan adag oo maalmo kooban jarta
naftisna dhowr nafsa shalbahaw makeena ka jarto meel rahay biskud rahaw kadhay big four kg biskud rahaw magayaajo saas shalbahaya xalwada sameeyaan doolashooyinka sameeyaan badan meel rahay yaryar iyo weyn leh masra sameeyaan meel rahay xalwooyinka sameeyaan sisting leh loos leh meel rahay rooti mukaatil rahayo badanaaba dhulkan ku yaraayo jamreen dambe una kabiir neesh ya sameeyaan meel rahay dadka marsadaayeen mamacaanka oo kale marsadaayeen sida loosas oo kale la mariyo marka dadka magaaladan kihiran inta magaalada zoonshe si tuulooyinshe magaalada kihiranba may buhaan foorada kihiranyin si faylaan ka shaqeeyaan
alowyo mil iid waaye alxamdulilah soon gabaab si jeeli ka jar alxamdulilah unuun intii tabarta inay felgido hayn unii shaqaaladahayn
aaya way leedahay usaan hayib danuur shaqada hadda socotona meenaha bille barkeysan ramadaan weydilfadale hadhow meenaha dad kastaba meenaha biskud ii walaa sijoo dawdahayaan marka unuuna shaqadan zaa'id u maasha allah iidanka farhasagna iyada way bahaada jartay aroos aroosii wala kuway jari laakiin hatami inay way baahan adib iidana socotami inay hillaga oo iidaa dhowta iidana socot hillagaasayti shagada iyadan dadlaasa lankasta mimeynaa maalinta iide lanki oo amarta qaada biskudii balaan baahanyay marka shagada aydu miinay hata
bulshada qaarsho oo fadhiyan foornooyinka wala ku duwow iyo walibayana ku hadalana dareen shokeedan sida iyo lanka shaqeeyahay iyo ana umahnageen dhalinyarada shaqadan adag ka shaqeeya sida ay taa
magaaladan maxamed oo xaafad bardaaluhu kooymay foornadan kooy intaan ku dubada macmacaanka shal duwan si buskudka shuuma uu ku cala dhan diyaargarow uga iida ciid mubaarak
maybal erey luul ibraahim xaafadan kooyna xaafadda ishu maybaantan kooy inaan samaysada buskudka macmacaano kala duwan inaan ciidan diyaargarowa dhabaatii baysan lahaa ciid mubaarak
munaasabada ciidulfidriga oo maalmo kooban in ku dhiman waliba bulshada qaybasha shal gadiisan gudaan dalka iyo caalamka oo dhan muslimiinta awoodana diyaargarowga maalintaas iyo ha ka dhawaayeen iyadoona magaalooyinka soomaaliyana iyo ku mid ah magaalooyinka sida wiin ku dareemahay mashquulka diyaargarowga ciidaasaya